Arras. Cholo Arras.
Nina huzuni mwangu moyoni, kwani nayo shuhudia.
Waislamu kubeza dini,
watamaza dunia.
Nina huzuni mwangu moyoni,
kwani nayo shuhudia.
Waislamu kubeza dini,
watamaza dunia.
Wengi wamehamanika, hamkani kwa dunia. Domana huwapeleka watoto shuleni pia. Sikama wakurupuka ni jambo lilosawia. Ila ya dini hukwepa na mbali hutupilia.
Wagari huwapeleka shule kwa kukusudia. Inyume kwa madarasa huwa wawapuzia.
Nalia, nalia, nalilia nyinyi wenye pupa za dunia.
Nalia, nalia, nalilia nyinyi wenye pupa za dunia.
Kwani nayo shuhudia. Waislamu kubeza dini,
watamaza dunia.
Na huzuni mwangu moyoni,
kwani nayo shuhudia.
Waislamu kubeza dini,
watamaza dunia.
Wapo wanaotamka watoto kuambia kwamba wafanye haraka ya shule kushikilia. Faida watazipata, pesa madaraka pia. Ana shule wakikosa kusema watapotea.
Mapema huamsha shule ni kukimbilia. Yadini kuwakumbusha huwa wanapuzia.
Nalia, nalia, nalilia nyinyi wenye pupa za dunia.
Nalia, nalia, nalilia nyinyi wenye pupa za dunia.
Moyoni kwani nayo shuhudia.
Waislamu kubeza dini,
watamaza dunia.
Na huzuni mwangu moyoni
kwani nayo shuhudia.
Waislamu kubeza dini,
watamaza dunia.
Mfano sala ya Isha pindi ikisha saliwa, wengi huwaharakisha watoto kujilalia. Kesho yake kuamka kule wasijechelewa, kushindwa na kutamka sala kuwahimizia.
Kuni kufadhaika na mapambo ya dunia, ya kupasa kuzinduka akhera kufikiria.
Nalia, nalia, nalilia nyinyi wenye pupa za dunia.
Nalia, nalia, nalilia nyinyi wenye pupa za dunia.
Kwani nayo shuhudia.
Waislamu kubeza dini,
watamaza dunia.
Na huzuni mwangu moyoni,
kwani nayo shuhudia.
Waislamu kubeza dini,
watamaza dunia.
Wasia wangu nawapa, enyi ndugu silamia. Ya shule tusijeacha, nayo pia mesuniwa. Ila ya dini hakika kipaumbele kupewa. Tupate kunusurika kesho tukifufuliwa.
Maisha zangu ya dunia, akhera tukishafika milele yaendelea.
nalia, nalia, nalilia nyinyi wenye pupa za dunia. Nalia, nalia, nalilia nyinyi wenye pupa za dunia. Nalia, nalia, nalilia nyinyi wenye pupa za dunia. Nalia, nalia, nalilia nyinyi wenye pupa za dunia.